Hey Jim.
Luka ngeni kitu gani? Leta vile vitu ambavyo sisi sote tutasikia.
Mijani hizo luka ngeni.
Hujafu mwi rosa.
Akichati kwa simu mtoto mdogo ndo sachi maporno. Asa mkubwa mapono za nini susache kadeuka kuponu. Memjeshi goma sio Kenya, hata Marekani naweza penya. Acha ushamba kosa tego ujanja swa kamba boss. Tunaishi kama vile si tumeloski, walofanikiwa wengi upitia ulosi. Sometime najikuta kufa kwangu sio mkosi, bosi kwanza kuishi mimi sikutaka nijikuta. Of course they got to bless me, oh no,
oh no,
I miss forgive me, oh no,
oh no.
Wanatukana sijali, chuki zao ni bure nazani. Mbali ya juu ndana ipanga tu, magumu ni mengi mezua bala. Japokuwa na ishu so kwa manata na. Kizungi kizidi duniani na ndo zambi nazidi duniani. Japo hata ni ngayo mutani, haisafishi shida zangu za ndani. Oh wanadamu
mama.
Wanachukia sijali, wanatukana sijali, wanaongea sijali. Kwanza mimi si wajali mama. Ni zero kuvaa sana kichwani black wana project kuvenge kwa ni franga wa kwanza ngekwa ni bill. Inoje hakuna siri mjasiro rare Marie. Unavaa unaficha hivi nana na sahau kivaa unaficha nini. Vijana utakaa juu kipata bonge la game na sio bonge la damn. Kujitokezea madam ni kujitokezea gram sana. Nipo bado chini na usicheke kazi yangu sikujua matunda yake. Tulikutana mtani na tuteshia mtani, rafiki wenge mtani shagundua ni snitch mambo. Sana wakunya pombe rafiki sio urafiki kama haununui pombe. Acha tu wachane, wanapewa tu na wariziki hawa pane. Du, kawaida kivaa vema ni tange nionekana. Sa vipi nimependeza kisha nikae chumbani. Du, haiwezekani dema kutoka na ifuata na vyong'aa mtani. La dema kuishi na ichunguza tabia nyumbani. Kizungi kizidi duniani na ndo zambi nazidi duniani. Japo hata ni ngayo mutani, haisafishi shida zangu za ndani.
Oh wanadamu
mama. Wanachukia sijali, wanatukana sijali, wanaongea sijali. Kwanza mimi si wajali mama. Wanataka taka nifa na sifa na sipo tema. Shaka za kiko wanipa you don't care. I'm off get my people gang. Bila mumba hatu so gang. Nipo slos na pupa ni kama ipupa mzee. Hatupo K vipi ma DJs mupo ndesh bag. Hamtaki taka mari hii room. Hey Jim dude in a broom. Nime chiti wete siri bro. Do ba 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 ba.
Oh wanadamu mama.
Wanachukia sijali, wanatukana sijali, wanaongea sijali. Kwanza mimi si wajali mama.
We as the hustler AJ my nigga. Surambus boy atanipenda nani mimi.
Wow.
Arirum Boris.
Surambus boy.
Boris thank you my nigga.
Perka on try. Chaf mwi ro safi. Mistari ni muhimu kuliko bitch.
Perka on the track.